Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungo lwesihlanu ekuseni mlaleli ngilithathe le lithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiphinde ngibonge nakumphatho hlelo ukusibusisa ke ngaleli thuba elifana naleli. Mphatho hlelo uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sekuyileso sikhathi sokuba sibonisane ngezwi likaNkulunkulu. Kubalulekile kunako konke ukuthi siyadingana mlaleli. Ungeze umuntu athi anginandaba nomuntu mina, hey anginandaba nomuntu. Hey, siyadingana mlaleli. Nanoma kwesinye isikhathi kungabonakali esifungathi umuntu konke ukwenza ngamandla akhe, kepha kubalulekile ukuthi ke siyadingana. Sizobonisana ke ngezwi lenkosi mlaleli. Ukuba lolu hlelo lukhona ngenxa yakho nami ngila ngenxa yakho futhi umusa kaNkulunkulu kungawo ngithi ke siyadingana singabantu nanoma unebusiness ngeke ube nebusiness ungabadingi abanye abantu abazothenga lapho umlaleli ngakho ke sonke siyadingana lokuthi angcenge mina kwasha kwacima kusuke unamanga lohlaza. Ake sizwe umpostoli Paul yena ukuthi ke uthini ke kwaba seCorinthe besibili chapter 1 ke sithi uqala ukufunda lapha na evesini lesithathu. I mean 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Magabongwe uNkulunkulu noyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Uyise wobubele uNkulunkulu wenduduzo yonke osiduduza osizini lwethu lonke ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini nolunjani ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi kuNkulunkulu ngokuba njengalokho izinhlupheko zikaKristu zivamile kithi kanjalo nokududuzeka kwethu kuvamile uKristu. Kepha noma sikhathazeka kungenxa yokududuzwa nokusindiswa kwenu noma siduduzeka ngenxa yokududuzwa kwenu okusebenza ukukhathazela ezinhluphekweni zona lezi esihlupheke ngazo nathi. Verse 7. Nethemba lethu ngani liqinile. Usuyabona mlaleli ukuthi akasebenzisi la magama asetshenziswayo kule insuku, anginandaba nomuntu mina, uyabona into elifana la usethi ke nethemba lethu ngani liqinile. Sazi ukuthi njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko, kanjalo ningabahlanganyeli nabenduduzo. Ngamanye amagama kumele simkhonze uNkulunkulu sinalokho ukuthi uNkulunkulu usidinga sibe munye ngaso sonke isikhathi. Verse 8. Ngokuba asithandi bazalwane ukuba ningazi ngosizi lwethu olwasehlele e-Asia ukuthi sasindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu. Saze salahlekelwa nayithemba lokuphila. Yebo, thina ngokwethu sasizizwela ukuthi sinqunyelwe ukufa. Ukuze singazethembi thina, kodwa sethembe uNkulunkulu ovusa abafileyo. Verse 10. Owasihlangulisa ekufeni okungaka, noyakusihlangulisa esenethemba kuye ukuthi usayokusihlangulisa. Verse 11. Nani nisizana nathi ngokunxusela ukuze umusa esiwuphiweyo ngokucela kwabaningi siwubongelwa ngabaningi. Mlaleli, usuyabona ukuthi ke ngamanye amagama kuzo zonke inhlupheko umpostoli ayebhekene nazo wayeziduduza ngokuthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu wokuzuza imiphefumulo wokuhambisa ivangeli. Ubengenzi ngendlela yena athanda ngayo, kepha bekasebenzela uNkulunkulu enza umsebenzi kaNkulu ngoba izwi leNkosi lithi ke hambani nishumayele hambani ezweni zonke ezizweni lo zonke nishumayele izwi leNkosi kulabo abasindiswayo nebabhabhatisa abaphendukwayo nebabhabhatise nebafundisa ukugcina konke manje umsebenzi umpostoli Paul ayewenza ngakho ke kukhona ke labo ababengafisi ukuba izwi laNkulunkulu lifinyelele endlebeni zabaningi ngokuba bazi kamhlophe ukuthi bazizuzele okuthize kulabo bantu abangalazi iqiniso ngoba phela uma ungalazi iqiniso uzolahlekelwa izinto eziningi uzolahlela ukuningi emlaleli baloko besenga manje umpostoli Paul uma saletha iqiniso linjalo ntwana abahluphekile iBhayibheli lithi ke babehlukunyezwa ke manje la umpostoli Paul sithi ke makabonge uNkulunkulu noyise wenkosi yethu Jesu Kristu uyise wobubele uNkulunkulu wenduduzo yonke ngamagama wayebona ngempela ukuthi lobunzima ababebhekene nako akudingeki omunye umuntu kodwa kudinga uNkulunkulu uqobo lwakhe iBhayibheli lithi ke babesebebhekene nokufa mlaleli bengasenalo ithemba kepha sebathula lobu bufakazi kubazalwana baseKorinto ukuthi naku siyaphila kepha kumele nazi ukuthi kwafika lapho saphelela bayithemba khona sesibhekene nokufa ngqo sesibone ngempela ukuthi ke angeke sikwazi ukusinda ngeke sikwazi ukuphunyuka futhi angeke sisewadla anhlavana elakusasa lona alaziwa kepha uNkulunkulu wangenelela ke lapho mlaleli kuleso simo esinjalo manje ke abanye bethu uma sesinalokho siyamkhohla uNkulunkulu sivele sizame ngemizamo yethu esizama ngayo kepha umpostoli Paul la usethi ke ithemba lethu ke laba kuNkulunkulu ngamamagama sebebhekene nokufa ke manje sokusho khona ukuthi hayi uma ngikuthi kukhona lokhu nalokhu yana akake bakonfese mlaleli ukuthi indlela yabo icaci bekahle mlaleli ngoba umuntu indaba yomuntu iphakathi kwakhe noNkulunkulu khumbula lendoda uJuda Iskariote abafundi baBhayibheli bachaza ukuthi ningamangali uma senza umthwalo ezulwini ngokuba ngenkathi kwenzeka konke lokho esendlule emhlabeni umphefumulo wakhe angeke wazi ukuthi wenzani noma watheni wenza wakhuluma wathini noNkulunkulu uNkulunkulu wathini indaba yomuntu iphakathi nomuntu noNkulunkulu kungako kubalulekile ukuthi ke konke sithi ke kusesandleni senkosi manje la umpostoli Paul sithi ke makabonge uNkulunkulu noyise wenkosi yethu Jesu Kristu uyise wobubele uNkulunkulu wenduduzo yonke osiduduza osizini lwethu lonke ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini mlaleli yiloko oyikho namhlanje udlule kuko konke lokho odlule kikho kungenxa yokuthi nawe kumele usize abanye abantu duduze abanye abantu ngendlela uNkulunkulu akusize ngayo nawe kungako ngithi ke ekuseni siyadingana mlaleli ungeze umuntu athi hey mina nginandaba nomuntu hey kwashaya kwachima hey amanga aluhlaza lawo siyadingana manje kuverse 8 uthi ke umpostoli Paul ke ngokuba asithandi bazalwane ukuba ningazi ngosizi lwethu olwasehlele asiya ukuthi sasindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu saze salahlekelwa nayithemba lokuphila yebo kuverse 9 besathi ke yebo thina ngokwethu sasizizwela ukuthi sinqunyelwe ukufa mlaleli abanyeke uma sebabhekene nalobo bunzima bevele bathatha ibhamu bayidubule abanyeke bayilahlela emotweni abanyeke bayilahlela eyitimeleni abanye bavele badla namaphoyizeni abanye nje babhubhisa umndeni wonke bese uyayibulala ke naye uma sabhekene nalesimo esinje kepha la sibonga uNkulunkulu ulentusa ngomphostoli Paul usethi ke yebo thina sonke sasinqunyelwe ukufa ukuze singeze thembi thina kodwa sethembe uNkulunkulu ovusa abafile ngamamagama esimeno obhekene naso susa ithemba lakho kuwe libeke kuNkulunkulu mlaleli thathi themba lakho ulibeke uNkulunkulu ngikhuluma nje nawe mhlambe nemicamelo seyimanzi kezinyembezi awazi nje ukuthi kumele uthathe ini uhlanganise nani isimo siyabheda ngithi kuwe awuwedwa umphostoli Paul naye wathi ke sasibhekene nokufa nawe ke manje ubhekene nalobo bomzima lithathe ithemba lakho ulibeke uNkulunkulu uNkulunkulu uyena owaziyo ngenxa yesikhathi sizothatha leli thuba ngiliphinisele kumphetho wohlelo phatho hlelo intambo kwezakho baba yilapha ekhamlaleni
Radio Pulpit 657 AM a companion for those who need encouragement listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.